It's Joshua on the beat.
Kangu kumenga mwana na vanga buli.